kwagala kulabika nga tugenda mu kuyitibwa kw'eggwanga
we want to be calling in the call of the nation
naye nga tetunnaba kusimbula
but before we launch on
tetusobola kuwafu wabula kuw'omwoyo wa katonda
we cannot do by our own but by the spirit of God
nga bw'atugamba zakariya sura y'okunoonyera omukaaga
like it tells us in Zechariah 4 verse 6
si lwa maanyi era si lwa buyinza
not by power not by might
naye kuw'omwoyo wa katonda
but by the spirit of God
era abo otunuulira ebikolwa tumesula esooka
onyola
omunaana n'atugamba nti omwe mutukuvu alijja aliba w'amaanyi nammwe mulibeera bajulirwa
bange
mu isirayiri n'okwetoola ensi yonna
ati
muke tussemu omwe mutukuvu ekitiibwa
eyajja
edda mu bikolwa batumesula ey'okubiri
okusobola
okukulemberamu abaana ba katonda
ngamba
8:14 so twagala twongere okukkiriza okubeerawo kwe
wamu
n'emirimu gye gyakola masika
together with his works he does in our midst
nejiri abamalaika eriri kusaidi yaffe
and the armies of angels on our side
tulioge tukakasenga oyo ali kusaidi yaffe
then we can prove the one on our side
era ali muffe
and the one in us
nga wamaanyi okusinga oyo ali munsi sitaani
greater than the one in the world satan
n'emizimu gye
and his demon
era nga bamalaika abali kusaidi yaffe
and the angels on our side
nabo bangi okusinga bamalaika abaagwa abali munsi
they too are many than the fallen angels in the world
muyinza ebintu byonna tukwebaza olw'akaseera akalungi
kwotwongedde
nga leero
era
tukugulumiza ne tukuddiza ekitiibwa
n'ettendo
tukwebaza
okwongera
okutubikulira ekisa kyo
for moving on reveal us your grace
kirabikira mu moyo wo mutukufu
and it appears in your Holy Spirit
abe kyawandika mu Ebulaniya sura ye 10
as it is written in Hebrews 10
okulabikanga tetunyeza moyo wo mutukufu
we don't grieve your Holy Spirit
moyo w'ekisa
the spirit of grace
sibo kabaka bakabaka
O King of Kings
kwebaza kitaffe omulungi
thank you Father who is God
kwebaza mukama waffe Yesu
thank you our Lord Jesus
olw'okutubikulira ekisa kino
for revealing us this grace
kubanga wekiri mu nsi
for it is within the world
Yesu bangi abakibikulirwa
but not many are revealed of
it kwebaza kitaffe omugulu
Thank you, Father in heaven.
Webala omwana.
Thank you, Son.
Mukama waffe Yesu.
Our Lord Jesus.
Olw'okutubikulira ekisa kino.
For revealing us this grace.
Naffe tusobola okukitambuliramu.
We too can move in
it. Era nga leero.
Just as today.
Webala omwoyo w'ekisa.
Thank you, Spirit of grace.
Okukkiriza okubeera mu masekati
ga. Accept me in our midst.
Era nga tusaba kitaffe.
Request the Father.
Omwone mukama waffe Yesu.
Together with the Lord Jesus.
Okutusaasira.
To have mercy on us.
Olw'okutusonyiwa.
Or forgive us.
Wonna we tukoze ensobi.
Everywhere we've transgressed.
Wonna we tutakkiriza.
Everywhere we have not accepted.
Otukulimbiramu.
To be led.
Naye nga twene.
But we repent.
Era nga twongera okusaba
omwoyo
w'amazima okkiriza okutukulembera ebbanga lyonna era nga tusaba mukama waffe Yesu okkiriza otuukirize Matayo sura ya 28
verse 18
paka 20 bw'ogamba nti tugende ne tufuula amawanga gonna abayigirizwa tubayigirize ne byonna
bye
watulagira
commanded us
kubanga gwe oli wamu naffe okutuusa enkomeero tukwebaza mukama kubanga otuukiriza ekigambo ekyo okusigala mu masekati gaffe nga bwe wasuubiza mu Yokaana 14 tolisigala otulabikira okuyita mu mwoyo wo mutukufu okoze omulimu gwe mukama era nga twebaza omwoyo w'amazima omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa era omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya omwoyo w'okutya mukama okubeeranga muffe bulijjo okutugeziwaza mu magezi ga katonda byawandiikibwa ebyamazima ng'atusomesa ng'atubikulira byonna era ne twebaza olwejjere bamalayika abatukuvu abatuweereza ebbanga lyonna nga tusaba katonda kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu ogenda mu maaso neero otukulemberamu ng'atuma omwoyo we ng'atuma ejjere bamalayika mu masekati g'ekkanisa yonna okwetoola ensi yonna mukama nga tutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga
erya
Uganda oteekateeka amawanga gonna olw'okudda kwa mukama waffe Yesu atuddamu okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirivu obwakabaka bw'omuggulu era ng'okutuzimba ekkanisa yo abatukuvu bo weebale mukama olw'okukkiriza okusaba kwaffe
mu
linnya lya mukama waffe Yesu amen wetuulireko Yesu yebazibwe nnyo abooluganda twebaza katonda olw'akaseera akalungi katwongedde okwongera okulabika nga tubikulira ebyama kuyitibwa kweggwanga lyaffe lya
Uganda
era kwe kuyitibwa kw'abannayuganda wamu n'emikwano gy'eggwanga yesu yebazibwa nnyo tweyongerayo n'okuyitibwa n'endagaano n'ekitiibwa kya mukama
ugwanga
lyaffe lya Uganda
the nation of Uganda
mulembe gwa Edi
the era of Edi
nga bwe byali ugwanga lya Isirayiri
on the nation of Israel
mu mirembe giri egya BC
in the era of BC
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
tuzze tukulaba mu phases ez'enjawulo
we've been seeing it in the different phases
era tusooka okuyita mu bufunze
we first pass through the brief summary
mu phase yasooka
in the first phase
watwalabira atonda bwali serious kuyitibwa kweggwanga lyaffe lya Uganda
we saw how God is serious on the call of the nation Uganda
mu mulimu ogusembayo okusema zinga wensi
final work on the planet earth
omuliyo kuteekateeka manga gonna
which involves preparing all nations
olw'okudda kwa mukama waffe yesu kristo
the second coming of the Lord Jesus Christ
atuddamu okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda
and resume preach the gospel of the kingdom of God
n'obutuukirivu
and the righteousness
mu bwakabaka bw'omuggulu
in the kingdom of heaven
era nga tuddamu okuzimba ekkanisa ya kristo
resume to rebuild the church of Christ
abatukuvu be
the saints
uruno nga si bizimbe
this time it's not the buildings
wabula ebizimbe nga bya kubeera weema
but buildings are to be tents
ebituyamba ku enkuba obutatukuba
which help us not to be hit by rainfall
n'omusana obutatuwokya
the sanctuary not to eat us
so twetegerezaamu ku bintu ebyo
now we have looked onto those things
nga ye pulaani ya Katonda eri mu byawandiika ebyamazima
it's the plan of God in the scriptures of truth
ku ggwanga lya Uganda
the nation of Uganda
kulwa future yensi yonna erimu omusana ogujjudde
enlightened future of the entire world
omusana ogujjudde okumanya Katonda n'ekitiibwa
kye the light filled with the knowledge of God and his glory
era nga twalaba omusana gwe tulina okuleeta
okumanya
okujjudde
of the full knowledge
mu by'ekkanisa oba eby'omwoyo
in the spiritual church
n'okuleeta era okumanya okujjudde ekitiibwa kya Katonda
ebyobufuzi
ate era okwongera okuleeta okumanya okujjudde n'ekitiibwa kya Katonda mu bikwatagana n'ebyenfuna era nitunuulira nga tulina okuleeta okumanya Katonda okujjudde mu byenkolagana yesu yebazibwe
nnyo
era okwongera okuleeta okumanya okujjudde n'ekitiibwa kya Katonda mu by'obulamu
eyo
nno yali feezi yasooka era nitwolekera feezi ey'okubiri feezi eyo twalabiranga Katonda bwali siriyas okuyitibwa kw'oweekitiibwa Yoweri Museveni Kaguta okukakasa emirembe n'obwenkanya mu ggwanga lya Uganda okusobozesa okuyitibwa okuli ku ggwanga lyattu okutuukirizibwa era nga ly'ebbanga lyamaze ku
bukulembeze
si lwa kuba nti olw'amaanyi ge newankubadde olw'obuyinza bwe
naye
kuba omwoyo wa Katonda
omwo
nno mwe twalabira obunnabbi bwe yasooka okuwa bwe yali alayira okuyingira mu
bukulembeze
mwaka gwa 1986 so twalabiramu erinnya ery'obunnabbi erinnya Yoweri yesu yebazibwe
nnyo
nga mu Yoweri essuula ey'okubiri
olwabimu
omusanvu paka 29 mukama mwe yalangirira okuyiwa omwoyo ku bantu bonna abalina
omubiri
se twayongera okulaba erinnya ery'okubiri ery'obunnabbi erinnya Museveni eryagenda mu maaso n'okutumulisiza ku myomusanvu egya
Katondaakabonero
ak'emyomusanvu
ekikola
omwoyo omutukuvu obujjuvu
mu
ggwanga lyattu erya
Uganda
okusobola okukola mu nsi yonna yesu yebazibwe nnyo twagenda mu maaso tulaba ku kabonero k'emmundu omusanvu ze yatandika nazo mu lutalo era nazo ne zongera otulaga
okubeerawo
kw'omwoyo omutukuvu obujjuvu bwe
omwoyo
omusanvu
mu
ggwanga lya
Uganda
nitutunuulira akabonero akalala ak'ekisanja We
looked at the other third time. Sign of the term limit of the 7 years. And it removed to prove this presence of the seven spirits in this
nation.
In the moment of the leadership of this president, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So much in that second phase, which concerns His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, how God knew him before he was in his mother's womb, and we saw in his call how it appeared like that of the King David.
And
both of them were led by the Spirit of God to come in leadership. We saw many things that appeared in the likeness, like bringing peace in those two nations and freedom. Praise Jesus so much. And we looked at how the call of His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, how it appeared like that of King Cyrus, to proclaim freedom to the children of God and to the church, and to help the rebuilding of the church. And both their names we saw that they were marked to the scriptures of truth, and the many others we saw. Now today we
head
on to see the third phase in the call of the nation and the covenant, together with the glory of God on the nation Uganda, in the AD, as it was on the nation of Israel, in BC. Today we head on to see this third phase, how God revealed the call of the nation Uganda in three phases and ways. Praise Jesus so much. That's what we are heading on to see. And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa and our Bible reader, Pastor Robina. We love you all in the name of the Lord Jesus, Son of the living God. And we pray for you, the Spirit of Truth, that He helps you so much in it, to be revealed of the Word of God, like He speaks in Proverbs 1, verses 23. And He speaks to that, if you accept my rebuke, I will pour my Spirit upon you, He will draw you to understand my words. We base in the new generation,
which
is the full knowledge of God, and this is this ministry, reach unto you the call of this nation, Uganda. Praise Jesus so much. And today we look at this third phase, how God revealed the call of the nation, Uganda, in the three ways.
We
want us to first name the first way, and the second way, and the third way. Then today we shall handle one, and next time we shall come handle another. The first way, God revealed the call of the nation Uganda and BC in the prophecy,
in the Holy Scriptures. Praise
Jesus so much. Now, in the English language,
We said God revealed Uganda's call in BC, prophetically and biblically, in the Holy Scriptures.
That's the first phase. That's the first way.
God revealed Uganda's call in BC, prophetically and biblically in the Holy Spirit.
The one who can copy, you can copy onto the projector screen. And don't get hardened in life. If you use Uganda, don't copy, for that is not Luganda. You may be confused that what you study is not that.
Yes,
praise Jesus so much. Let's see the second way. Let him read English, I interpret.
God revealed Uganda's core historically.
Mukama yabikula okuyitibwa kwa Uganda mu byafaayo.
Being spoken of throughout the entire world.
Era nga bwogerwako eri mu nsi yonna.
In the AD.
Mu AD.
That's
the second way.
God revealed Uganda's core historically.
Mukama yabikula okuyitibwa kwa Uganda mu byafaayo.
Being spoken of throughout the entire world.
You can copy on the screen of projector.
You're going to
see many things the history of the entire world. And the call of the nation is spoken of.
The Father Holy River Nile.
Era the men reached to call River Nile the Father Holy River Nile.
Guitibwa chitaiwe miga.
And it was called the Father of the Rivers.
Irabo bagumanyanga mugamutukufu.
And those knew it as the Holy River.
Na ye history.
But that history.
What he have avoided ni omuzibikirija.
There are those who came out blocked it.
Nabagamba.
And they say.
Jinse ye were dwe chitiwa chinene nyo kuveri katonda.
But that nation has been given much glory from God.
Kulino kufafagana ne chitiwa ito tuchisanyeo.
We have to fight destroy that glory.
Na ye mukama angabu ali omulungi.
But as God is good.
Murugendo runorwe kuwe tusoma buli jo.
Journey of heaven we started every
day. Na hapo kunurayo istoro yo ye nana mumbulida.
He brought out that history. He told me the all of it.
Eranga butumbu zobuzi na kumapu bajia mote kuherira kukaba mumanyi.
When we bring it back on map they will realize it for the
No, yes. In the
name of the Lord Jesus.
Abasajja abasoka abali abatambulanga amawanga
explorers
baalinga bakimanyi.
They knew of that.
Era nga bagamba nti ensi erimu essuubi ly'okukkiriza kwaffe.
And they used to say that nation is where there is the hope of our faith.
Naye waliwo katemba yali awogojja okuwulira
ennyo. But there is a drama which happened which you will hear of.
Okuziyiza
Lock the glory of God upon this nation.
There
appeared a serious battle which arose from the devils.
Those
which are spoken of from olden days to move on. But it's no more possible. Things have already passed out.
Yes, you must
praise
know.
Jesus so much.
I think we will see
and you are so blessed. They are beginning right from you. You know that the news is still hot. And it first appears in your ears. As others will wonder about it. And you say we are at the base.
Yes, we must
praise Jesus so much. Now we have that blessing.
We
move on, no such.
Yes,
so praise Jesus so much.
Come on, what did you say? If you want to,
God has given us the grace like that. The third way. Which God revealed the call of the nation Uganda. The third way. Let him read in the English.
God revealed Uganda's call.
Uganda.
Prophetically through his servants. From within and outside Uganda.
Uganda. Never where Uganda mo edi.
Yes, he was when
praise Jesus so much.
These ways are
not easy to get off. Explained of. And I don't expect they will escape this. For this the witness of three.
Yes, he was
with praise Jesus so much. This is a witness of three.
Three
ways God revealed the call of this nation to prove. That a witness of three, let things be. Let things be confirmed.
So,
and
established.
The third way is that you hear of.
God revealed Uganda's call.
Mukama yabikula okuyitibwa kwa Uganda.
Prophetically through. His servants from within and outside Uganda and AD.
Uganda, nowhere where Uganda AD. That three witness, it cannot fail to establish this issue.
Yes,
praise Jesus.
For
we see the first part he told us
how.
The first way God revealed is the call of the nation. Let's take us back to the first. That's the first way we told you of.
God revealed Uganda's call
prophetically,
prophetically
and
biblically
and
the Holy Scriptures.
Yes, praise Jesus so
much.
In Scriptures we have all truth, which proves. Now the second witness is the second way. This is the second way he revealed.
God revealed Uganda's call historically, being spoken of throughout the entire world.
This history, the devils fought with it. But right now things have passed out again. It can no more be retarded back. Now, third witness is this one.
This
is the third way. Let's hold the third way.
Yes,
praise Jesus so much. The third way.
God revealed Uganda's call
prophetically.
Through his servants. From within.
Uganda.
And the outside Uganda,
Uganda
in the Eddy.
Eddy.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
I think what
and you know it very well.
Bible
says that the witness of three, let an issue be established. Let it be established.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
So took you know,
as we begin the first way,
Mukama yogera mo.
God spoke in the scriptures. First, when you read the Amos 3, verse 6 to 8, that he can't do anything before he tells it of his prophets. Now, those ways which are above there, he's passed them through the different people.
Uganda,
we move on prove that indeed Uganda was called. Let's read within Amos 3, verses 6 to 8. Amos 3 verses 6.
Bafuyire kondere mu kibuga abantu ne batatia.
Abantu ne batatia.
Bafuyire kondere mu kibuga abantu ne batatia. Obibugwa ku kibuga Mukama nga tabulese. Olw'omusanvu. Mazima Mukama Katonda taliko kyalikola wabula nga abikulidde abaddu be bannabbi ekyama kye.
Yes, you have seen
praise Jesus so much.
Katonda omulamu,
the living God,
nanyini buyinza,
the one who holds authority,
nanyini kitiibwa,
the one who holds all the glory,
asooka n'atugamba,
he first tells us,
nti basobola okufuwa ekkondeere abantu ne batatya.
Can they sound a trumpet and people don't get to fear?
Yes, you have seen
praise Jesus so much.
Era n'agamba,
and still says,
taliko kyalikola,
he will never do anything,
okuggyako nga asoose okubuulirako,
except he has revealed it,
abaweereza be bannabbi,
his servants. The prophets.
Yes, he was
praise
no?
Jesus so much.
So what no leader is this
now when you look at those three ways which you've seen all up there.
Yes, he was you
praise Jesus.
The
three ways has been revealing the call of the nation Uganda.
It's
not just falling upon you and he began to tell you. But he has been revealing in the different ways and in the different seasons.
Yes, he was you
praise Jesus so much.
It will
appear that he's going to be working. When he's revealed it of you and you are aware of it. Let's move on verse 8 we hear. Amos 3 verses 8.
Empologome urugumi, ani atatie. Mukama Katonda yogedde, ani ayinza obutalagula.
Yes, he was when you
praise Jesus so much.
Katonda we atanulo okubanga ayogedde
kwetu kwa kwangu. God began to speak of the call of the nation.
Ani atayiza kuwa bonna.
We will not be able to give the prophecy.
The prophecy, like the first phase, how it is, which passed in the prophets through the era of BC, before the birth of Christ on earth. Praise Jesus so much. Prophecies which have passed through the history, the history on the nation of Uganda, and the prophecies moving as for now, from the different nations and in Uganda, on the call of the nation Uganda. What do we mean in this word? That if God has spoken, no one can refuse to prophesy. If God speaks a word upon a nation, even though you don't like it, He can make you speak a prophecy about that nation.
Yes,
praise Jesus. For God has spoken. Who can hinder what He has spoken?
Yes,
praise Jesus so much. You will see in our third way, prophecies from the different nations. But do you know that you have to speak of that nation, those great things? And you can't speak it on your own nation. But I've told you, speak it of the other nation.
Yes,
praise Jesus so much.
We can go to Kisera no Gama to come away. You
can read it and say, if God is spoken, no one can refuse to speak it out.
Yes,
praise Jesus so much.
But Munira Osea is Suleyo, Yakuminabiri.
When you look at Hosea 12,
Orunye Orekomi.
Verse
10.
God has moved on to speak out visions.
And
speak of visions on the call of the nation Uganda.
Hosea
12 from verse 10.
Elana yogeranga neba nabi. Elanga njogede okole sibwa.
Soma bulungi.
Kosea esula ya kumi nabili onyiru wa kumi.
Hosea 12 verse 10.
Elana yogeranga neba nabi.
Elana yogeranga.
Elana yogeranga neba nabi. Elana njogede.
Elana nyongede.
Elana nyongede okole sewa. Elana ageranga engero mkono guaba nabi.
Yes, he was with you. Praise Jesus so much.
And Yagamba.
That is said.
He
spoke with the prophets. And he moved on more visions. And he brought some things through the parables. In the hard way of understanding,
but
filled with much wisdom.
But like
you say, for God and my country, it can appear as a parable unto you.
You
know you've made a covenant to serve with God and with your country.
Yes,
praise Jesus so much.
So even to be
things is part of different prophecies.
Uganda,
the nation Uganda. When you look at verse 13,
Mukosea, Sulene,
Hosea
12. Kosea sura ya 12 onyiru wa 13.
Hosea 12 verse 13.
Era mkama anaja Israeli mu Misiri kuwa nabi. Era ba nabi. Era nabi ya muonya.
Yes, ye bazibwe nyo. Praise Jesus so much.
Mkama akoyisa ba nabi.
God uses prophets.
Naja abantu mu bosibi.
And he takes people from captivity.
Yes, ye bazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
So ekigambo kino ekyokuyitibwa kwe ggwanga lya Uganda.
The word of the call of the nation.
Mungeri zinestatu.
In these three ways.
Yayagala tuwa butulisi.
He wanted to give us the witness.
Nti waliwo bannabi abafulumya mu BC.
That the prophets were released in the BC.
Era ne bayita mu Bible ne bawandiika ebikwatagana ku ggwanga lya Uganda.
And they passed the Bible wrote what concerned the nation Uganda.
Ate ne wajja history wakati awo.
And there came history in the midst there.
Agenda ayogera kuyitibwa ku ggwanga lya Uganda.
It moves on to speak on the call of the nation Uganda.
Kuva ku ntandikwa ya AD.
From the beginning of AD.
Ate ne twesiŋŋana.
And we find ourselves
nti ku nkomerero eza AD.
That at the end of AD.
Mukama n'ayongera okutuma bannabbi okuva mu mawanga ag'enjawulo.
God moved on. Send prophets from different nations.
Nemu Uganda mwenyewe.
And within Uganda.
Abagena maso utiro kuitwa kwa ggwanga lya Uganda.
They moved on to emphasize the call of the nation Uganda.
If say if singa fitwa denga tukoloka kusayo moyo mukutegeera.
Many times we never lost to lay our hearts in understanding.
Na yeye say that you know.
But this time.
Uruwo bitulizi.
Witness of the call of the nation which has come in the three ways. We can no more doubt. For the witness of one cannot make a matter
established.
But a witness of three let the matter be established. According to Deuteronomy 19, verses 15,
he
speaks of the witness. And he says this. Deuteronomy 19 from verse 15.
Omujulirwa omu tagolokokenga. Omujulirwa omu tagolokokeranga ku muntu olw'obutali butuukirivu bwonna oba olw'ekibi kyonna.
Yes,
praise Jesus so much. God never accepts one witness. But a witness of prayer, let it be established.
Yes,
praise Jesus so much.
So,
now the three ways
God
revealed the call of the nation. There are ways which move on to prove you. Let's read here in Deuteronomy. Deuteronomy 19 verse 15.
Olwaka mwaka abajulirwa babiri oba olwaka mwaka abajulirwa basatu ekigambo kinanywezebwanga.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ekigambo kinywezebwa.
The word is established
mukama kwa abajulirwa basatu
in the mouth of three witnesses.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So engeri zinesatu zo mukama zabikuddemo okuyitwa kwegwanga lya Uganda.
These three ways God has revealed the call of the nation Uganda. Which move on to give you the witness. And I know you're going to get in them much witness. Which move on to prove to you that you are indeed called. That word of the three witnesses. It's already shown God the Father, the Son, and the Holy Spirit. That they have agreed on the reason of that call.
Yes,
praise Jesus so much. According to the book of 1 John chapter 5 and verse
7,
those with the King James Version,
we're
going to see of the three witnesses in heaven and the three witnesses on the world.
First John chapter 5
verse
7. Kitaffe, kigambo, n'omwoyo mutukuvu. Era abantu bakkaanya mu omu.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okusinziira ku Bible ya King James Version.
The English Bible of the King James Version.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Baruwa kandi sura eyo esooka nyolo esura ey'okutaano.
The book of 1 John, chapter 5.
Olunyo lw'omusanvu.
Verse 7.
Lulaga nti abajulirwa basatu mu ggulu.
He shows there are three witnesses in heaven.
Kitaffe.
The Father.
Kigambo nga ye Mukama waffe Yesu.
The Word and is the Lord Jesus.
N'omwoyo mutukuvu.
And the Holy Spirit.
Era nga bakkaanya mu omu.
And these three agree.
Kino kitunuulire bw'oti.
You look at this like this.
Nti Katonda okubikkula okuyitibwa kwa Uganda.
That God revealed the call of the nation Uganda.
Ngeri satu.
In the three ways.
He's
been moving on giving us the witness.
Yes, he was going to.
Praise Jesus so much. And it reveals the truth that the Father agrees. The Word, the Lord Jesus. And the Holy Spirit. And they agree on the call of the nation Uganda. And there are still three witnesses on the world. Let's read verses 8. The book of 1 John. Verse 5. Chapter 5.
First
John 5, verse 8.
Kubanga waliwo abajulirwa basatu ku nsi. Omwoyo n'amazzi n'omusaayi. Era abasatu abo bakkaanya mu omu.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nti ku nsi
that on the world
era twesiŋŋana nga tulina abajulirwa basatu.
We find we have three witnesses there.
Kuliko omwoyo omutukuvu.
We have the Holy Spirit.
Amazzi.
The water.
N'omusaayi.
And the blood.
Naye nga bakkaanya mu omu.
And these three agree.
Yes, he was
going. Praise Jesus so much.
So, engeri zinesatu.
Now, these three ways.
Okama ziyabikulamu okuyitibwa kwegwanga lya Uganda.
God revealed the call of the nation Uganda.
Engeri ezikakasa nti kitaffe omwana omwe mutukuvu ensonga zino baziri mu bulungi okusinziira mu ggulu ez'okuyitibwa kw'eggwanga naffe erya
Uganda
ate mu ngeri y'emu omusaayi n'amazzi ebikkaanya mu mwoyo omutukuvu nabyo bimanyi bulungi
kyobuli
ekirimu amazzi
n'omusaayi
kuba omwoyo omutukuvu kirina okukakasa okuyitibwa kw'eggwanga
so
engeri ezi n'essatu zitugenda okunnyonnyola za kwongera okukutegeeza n'okubikulirwa amazima agali kuyitibwa kw'eggwanga lya
Uganda
nga tekuli mu kuba nti twepaatiikako
fix ourselves in it
nga twegamba mu mukama yatuyita
and we claim that God called us
ubanga twerowooza
or we think
ubanga twewe ekitiibwa
or we give that honor to ourselves
si bwe guli bwe guti
it is not like that
wabula olw'okwagala kwa Katonda
but by the will of God
n'okuteesa kwa Katonda
and the purpose of God
twayitibwa mu ngeri eyo
we were called in that way
okukola omulimu gwa Katonda okusembayo ku nsi
the final work of God on this world
okulembera amawanga gonna
lead all the nations
eri abo abaagala okuweereza Katonda
omulamu who want to serve the living God
tunnyonnyoka engeri esooka
let's first get explained the first way
Katonda mwe yabikulira okuyitibwa kw'eggwanga mu BC
where God revealed call of the nation in BC
prophetically and biblically in the holy scriptures
obunabbi era nembyawandiikwa ebitukuvu
tusooka tunnyonnyoka ensonga eyo
let's get explained of that
omujuliza asooka
the first witness
yes yebazibwe nnyo
praise Jesus
onono omujuliza asooka
this is the first witness
yes yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
Katonda bwe yali ajja abaana ba Isirayiri okuva e Misiri
when God was taking the Israelites from Egypt
abaana ba Isirayiri bamutawanya mu kkubo mu ebbanga ddene
children of Israel traveled him on the way for a long time
wabula bwe bamala okumutawanya
but after they traveled him
n'abagamba
he told them
nti ngenda kuba kulonda yeggwanga eddala
that I'm going to choose out another nation
eggwanga eryo linaasobola okumpeereza
that nation which will be able to serve me
yes yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
so twagala tunuulireko mu kyamateeka
we want to look unto the Deuteronomy
32
Deuteronomy 32
onyulwe 16
verse 16
pako lwabiri mworu
unto 21
osooka olabe mukama bwe yagambirawo abaana ba Isirayiri
see how God told the Israelites
ng'abajja e Misiri
when he was taking them from Egypt
n'abawoninga n'abagamba
he warned and he told them
muntawanyiza mukuba ebbanga ddene
traveled me along the way for a long time
naye nja kwefunira yeggwanga eddala
but I'll get of myself another nation
erinasobola okulabika nga limpeereza
which will be able to serve me
katusome tuwulire
let's read and we hear
ekyamateeka essuula eya 31 onyolwe 16
Deuteronomy 32 verse 16
ekyamateeka essuula eya 32 onyolwe 16 baamukwasanga obuggya ne bakatonda abalala baamusunguwazanga n'ebyemizizo onyolwe 17 baawanga saddaaka balubaale abataali katonda bakatonda be bataamanyanga bakatonda abajja abaakajja bayimuke
yesu yebazibwe
praise Jesus so much
abaana ba Isirayiri bali mu lugendo luno
when the Israelites were in this journey
okuva e Misiri
when they were coming from Egypt
okugenda e Canaan
and they were going to Canaan
baatandikanga ate okugenda okusinza bakatonda
abalala they began to go to worship the other gods
emizimu
the demons
yesu yebazibwe nnyo
praise Jesus so much
era ne batuuka n'okukola akayana
and they reached to make a calf along the way
naye bakola ebigambo ebiri bwe bityo
but when they did words like those
na nabasuubiza n'abagamba
promised he told them
tinga mugenda maso kola engeri bwezi
taras you move on do things like that
ezokumva ngako ni musinze emizimu
giving up on me and you worship demons
musinze bakatonda aba
and you worship the other gods
ngenda kulonda yegwa mitara
I'm going to choose for myself another nation
ngende pere bamperes
and I'll go they will serve me
so buna bibu no bwatandikirawo
now this prophecy began immediate
undandi kwa yenyini
in the real beginning
mulembe gwa Musa
in the era of Moses
atweyongereyo uli
let's move on we hear
ekyamateeka esula ya 32:17
Deuteronomy 32:17
bakatonda abajja abakaje bayimuke bajjaja bamwe be bataatyanga onyole 18 lwazi eyakuzaala tomujjukira era weerabidde katonda eyakuzaala onyole 19 mukama n'akiraba n'abatamwa
mukama yakiraba n'agamba
God saw it
munkoyeza
and he said you have made me weary
kati katonda bwamara okulaba ebintu bino
when God saw all these things
mani abana bashayiri bali kama yabavaddanga abasuubiziza
Israelites God had promised them from olden years
okuva ku Abel
right from Abel
omwana wa Adam wokubi
the second child of Adam
Yes,
praise Jesus so much.
I came promising
I'm going to make a nation.
When
he came to Abraham, he told him, out of you I'm going to make a nation which will be serving me. And he moved with them. But stubbornness was much along the way. He took them to slavery in Egypt. Teach them to serve as servants before him. But what surprises most,
when
they reached slavery, the years they spent there, they wouldn't be able to be servants before God.
But
why they were taken to Egypt, they learned to be servants.
Yes,
praise Jesus. But they came from
there
that they serve their peaceful God after they have been told
how to serve
the harsh kings of Egypt.
Yes,
praise Jesus.
And
God removed them, served him within peace.
And
they
learned
to be
servants
and left the living God. What surprises, never learned that word.
Yes,
praise Jesus.
Uganda,
even as Uganda, we passed many things. What we passed through, God has been teaching us to be servants. To be servants before him.
Yes,
praise Jesus.
Israelites
never learned that word. But troubled God much along the way. And he reached to feel he's tired of them. But because he had a promise of their forefathers, he moved on to be with them. But he didn't stop telling them that it was to choose another nation. Let's move on in Deuteronomy. Deuteronomy 32 verses 19.
Mukama n'akiraba n'abatamwa olw'okusunguwaza kw'abatabani baabwe ne bawala baabwe. N'ayogera nti, nabakisa amaaso gange, ndiraba enkomerero yaabwe bw'eriba.
Enkomerero yaabwe si nnungi nga mubimanyi.
It's not good as we know it.
Ekyamateeka essula ya 32
verses 20.
N'ayogera nti, nabakisa amaaso gange, ndiraba enkomerero yaabwe bw'eriba, kubanga gye mirembe gy'ekyejo ekingi, abaana omutali kukkiriza.
Okukkiriza kuno kwa kwabalema.
They failed to be faithful before God.
Jukira mu Barumi 10:17.
In Romans 10:17.
Okukkiriza kuva mu kuwulira.
Faith comes from hearing.
Okuwulira ekigambo kya Katonda.
Hearing by the word of God.
Katonda yabagamba tobanga nga
babba. Told them don't steal and they stole.
Nabagana temwenda ne
leero. Told them don't commit adultery, they committed it.
Kugamba ekkubo ne batawaanya mu kkubo mu mwonna.
Troubled him along the way.
Ne batukikana ni nabagamba mujjewo ba Katonda abalala.
When they reached Canaan, told them take away other gods from
them. Ebabalikawo.
They left them amongst them.
And
God told them, let them be thorns your way. According to how he speaks in Judges
2.
Told them, let me leave these gods in you that they will be thorns your way. But like I've told you,
and
when they did the things to him, they forgot that in Deuteronomy promised them that I'm going to get another nation which will be able to serve me. Let's move on with here.
Ekyamateeka essula ya 32 olunyolabiri mu olumu.
Deuteronomy 32:21.
Bankwasa obuggya n'ekyo ekitali Katonda. Bansunguwaza n'ebigambo byabwe bitaliimu. Nange ndibakwasa obuggya eri abo abatali ggwanga. Ndibasunguwaza n'eggwanga essirusiru.
Yagamba bannange.
He said, friends,
nja kulonda eggwanga.
I'll choose out a nation
nga teriimu magezi.
It has no understanding at all. A foolish understanding nation.
And
I'll make them wise, for I'm going to make people wise.
No,
I choose the foolish of the world and make them wise. To get a nation you least expect. And it's just there.
Uganda,
ahead you'll see the levels they chose you out.
He
told them, I'll choose a nation. And I'll put wisdom in them. And understand until I've made you jealousy.
But
to the brethren, the Israelites, we speak this. It's not that we have hatred their way, but to tell them the truth of God. That thing happened some time back.
era Katonda yalonda eggwanga
yatukuutira
n'atugamba
emphasized told us,
tetulowooza nti bali abasuulidde ddala ddala.
Let's not think he has totally given up on the Israelites. Wabula
okubawa omusana bawongere okutegeera nti Katonda asobola okulonda eggwanga.
But to give them light that they may realize God can choose another nation.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ayongera mu kyamateeka n'agamba.
He speaks much in Deuteronomy and says,
ekyamateeka esula ya 3:2 2:22.
Deuteronomy 32:22.
Kubanga omuliro gukoledde mu busungu bwange. Era gwase okutuuka mu magombe aga wansi ennyo. Era gwokyensi n'ekyengera kyayo.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Katonda yasuubiza abaana ba Isirayiri ku ntandikwa.
God promised the children of Israel in the beginning.
Bava Misiri
ogwo. Coming from Egypt then.
Bagenda Kanani basetulinge balina okuwerereza.
Going to Canaan to settle where they were to serve from.
N'abagamba wadde balonze mbatwalira.
Told them though I've chosen you, I'm taking you.
Naye mutawanyiza nnyo mu kkubo.
But you troubled me along the way.
Era nkasanga nina okulonda yeggwanga
ddala. And I threw up to choose out another nation.
Eggwanga esirusiru.
A foolish and ununderstanding
nation. Nali yawo sibe bategeere nnyo mu kutegeera.
And they don't understand much the real understanding.
Yes, he was
raised Jesus so
much.
And after I will choose them, I will give them wisdom and understanding. And they will make you jealous.
So
there are many things you can still reveal in this place.
And
those spoken in the nation Uganda. And their secret should have been on the nation Israel.
Yet
now they have been revealed in nation Uganda.
But
God moves on, fulfilled that he said.
I
will make you jealous with the foolish nation.
Yes, he was with
praise Jesus. Right now, God spoke these words over us. The new nation he promised to choose.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much. But now we want all nations listening to us that in this world, it's not to totally chase the physical Israelites. But God moves on to call them to get back in the moment of fulfillment of the nation.
And
he fulfills that he spoke upon them that will make them jealous with another nation. Yet in that fulfillment, the Israelites are meant to get back unto God.
He
tells that to us in Romans 11 and he tells us this. Romans 11:25.
Kubanga saagala mmwe abooluganda obutamanya kyama kino mulemenga okubeera ab'amagezi mu maaso gammwe mwekka ng'obukakanyavu bwabeera ku Bayisirayiri mu kitundu okutuusa okutuukirira kw'abamawanga lwe kulituuka.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omwemutukuvu yalabula ng'ayita mutume Paul.
The Holy Spirit one passed through Apostle Paul.
Okusinya mbalumi esule ne yekumi ne.
According to Romans 11.
Onyola alimwetaano.
From verse 25.
Litayagala ffe obutamanya.
Doesn't one not to know that.
Nti obukakanyavu bwaba ku baana ba Isirayiri.
That hardening of heart happened on the Israelites.
Nti bwaba baako.
That happened on them.
Era mulina okubabaako.
It has to be on them. Paka
abamawanga nga bamaze okubanga. Until
Gentiles have been completed out and fulfilled. And the call upon Gentiles have come to pass. Even that nation is spoken of when it's appeared and manifested. That in that time, as that nation has manifested and appeared,
Israel
too has to get back and serve God.
In verse
26, he said this. Romans 11:26.
Era bwe kityo Abayisirayiri bonna balirokoka nga bwe kyawandiikibwa nti muliva mu Sayuuni awonya alijjawo obutatya Katonda mu Yakobo.
Yes, yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so
much. Mukama ye kennyini owejje.
God himself, the Lord of hosts.
Yalonda eggwanga lya Uganda.
You chose the nation of Uganda.
Okusobola ate okuyambako Abayisirayiri bonna ab'omubiri we bali okulokokera
ddala. Able to help all physical Israelites where they are to be saved.
Wadde nga tutumiddwa eri amawanga gonna ag'omunsi.
Even though we've been sent to all nations of the world.
Naye okusingira ddala eri eggwanga lya Isirayiri.
But mostly the nation of Israel.
Kubanga yagamba nga Mukama amaze okwetoola amawanga gonna.
He said after God moved all over nations.
Betuyita Abagentayiro ab'amawanga.
All Gentiles of the nation.
Kiseera ekyo Isirayiri kennyini n'atuuka. In that time, too, Israel will be saved. Praise Jesus. Lord. But within all this, know that what we've had in Deuteronomy 32, verse 16
to
21, that God will make Israel jealousy with a new nation. God patiently waited for that.
And
he took the Israelites to Canaan. But still they never settled. When he reached the era of Prophet Samuel, he resumed, he told them, friends, don't forget, I promised you to get another nation.
Past
the starting season and brought back the same prophecy to remind them, I've not shifted from track. What I told you of in the tournament, 32:16 and 21, that I have to choose out another nation according to what you do unto me. Now in 2 Samuel, chapter 22, verses 44
and 46,
came back after a long time, and the Israelites had reached Canaan. He came back, told them, I've not changed my mind. I may still choose out another nation. Let's read 2 Samuel, chapter 22, verse 44 and 46. He spoke this.
2
Samuel 22, from verse 44.
N'onkuuma okuba omutwe gw'abamawanga eggwanga lye simanyanga lirimpeereza.
Owulira Mukama waffe Yesu bwe yagamba kitaffe. Yamugamba abantu bano bantawanyiza ebbanga ddene. Weebale kubamponya. Wabula walibeerayo eggwanga eritammanye lirimpeereza.
Yes, yeebazibwa.
Praise Jesus.
Omanyi enkaayana si bwe zaali zaavanga.
No contentions that come from far. As the Israelites were still on the journey, they are coming to
Canaan.
They reach Canaan.
They
have passed a long time. And the Lord comes back and says, save me from these people.
For you
give me a new nation to serve me. Wait. Till that nation arrives in its seasons. Let's repeat this verse.
2 Samuel 22:44.
Yes, Jesus so much.
Katonda yakola bwati.
God did like this.
Yes,
praise Jesus so much.
He
spoke of that nation which is in the Gentiles.
Yes,
praise Jesus. And say, when the Gentiles will hear me, they will move on believing me. That's why I began in Rome, in the Europe.
Yes,
praise Jesus so much. And he went to England. And he went to America. And he was moving around.
Until
he would reach the other nation.
He
joined total all of them, the Gentiles. But in them there is a nation he's speaking of among the Gentiles. And all along as he rotated around.
Yes,
praise Jesus.
Till
he reached Africa is where I want. Now I want out the power.
Yes,
praise Jesus.
Went
out the pearl of Africa.
The
three levels and ways we are going to see. When the prophecies were still behind, he sent his Holy Spirit in history.
Explorers
were moved to look for that nation.
Look at
the second phase of history.
In the
prophecies telling them, go look for my nation. As they arrested the way it is, there is a river. A holy river.
Until
they try to block those secrets. ali ne basiŋŋaana nawe uganda ng'olimu obuyebaye toyagala kumanya
uganda you don't want to know
bwe baabisirisa naawe
n'osirika
naye tetukyasobola kusirika mukama waffe atuwadde amaanyi
okuyita
mwoyo omutukuvu
tekyali
kyakuzza mabega
kati
ayongera mu samweri n'atugamba
samweri ekyokubiri essula y'22 onyirwana mu
omukaaga
bannaggwanga baligwerera era baliva mu bifo byabwe ebyekyama nga bakankana olwana mu musanvu
yesu yebazibwe
nyoyaga
tujja kujja nga tukankana
nga
tugamba ku lwa katonda
ne
ku lw'ensi yaffe
tugenda
kuweereza future yaffe
n'ey'ensi
yaffe tubiwaddeyo mu mikono gya mukama sibu twava ne tubikola naye nga naffe tetumanyi tukola
biki
yesu yebazibwe era mu gundi mu kusaba kwaffe twagamba tumanye ekkubo ery'omusana gye liri yesu yebazibwe bwe tunaatuuka mu byafaayo ojjana
kwewunya
naye ng'ebyafaayo so tetubitegeera naffe
bulungi
waliyo obunnabbi emabega
obusindikiriza
ebyafaayo
okubaawa
yesu yebazibwe
nnyo
so katonda bwatu
oluvannyuma
lw'ebiro ebyali biyitiridde
obungi
nga yali yalaga dda mu kyamateeka 32:16-21 ayogera n'abaana ba isirayiri tingenda kubakwasa obujja n'eggwanga
eddala
katonda yakuuma ekisuubizo kye yali yasuubiza ibulayimu
isaaka
ne yakobo
tezadde
lyo ndirituusa mu nsi
eyoye
n'alitwala
And it took them, reached them there.
naye bw'amala okulituusa nga wayisa
akaseera
n'akomawo ku mulembe guno ogwa nnabbi
samweri
mu samweri ekyokubiri esula ya 22 yohana mu 4 paka na mukaaga nga bwe
tusomye
n'abagamba sinnabakwerabira nze ndi katonda atajjulukuka era
sikyukakyuka
nkyajjukira ekisuubizo
kyange
eggwanga eddala lirina
okumpeereza
kakati baba bakya n'asirika era
nebatambula
nebatambula
baakomawo
munabbi isaaya nga wayise
ebbaawagamba
nze sirimba
eggwanga
eritannoonyerezanga ke eritambuulirizanga kolijja
kumpeereza
yesu yebazibwetetukira nti yasuubiza mwesigwa
He promises what he promised is faithful.
Era n'okutuukiriza mwetegefu okukola ki okutuukiriza kati okuva ku mulembe gwa samweri nabbi samweri yasirikamu akaseera n'ajja ku mulembe gwa isaaya mu isaaya
65:1-3
n'agamba eggwanga eritannoonyerezanga nja kugendayo ndigambe
enzuulu
kati soma owulire
isaaya essula ya 65:1 mbuuzibwako abo abatambuuzangako ndabiddwa abo abatannoonyanga
yesu yebazibwe
yabagamba
nze kambabuli
bali
abatannoonyanga
bali
bandabye
naye
naffe twali tetunaana kubaawo
uganda
olwokuba ndi katonda alaba ebiri ewala
yegamba
nze batandika dda n'okumbuuzaako n'okundaba ne
bandaba
fe twagenda okwatula nti ku lwa katonda
ne
ku lw'ensi
yaffe
nga tetukikola ku lwaffe wabula ye nga yaze
mugambe
ku lwa katonda
ne
mukwate ensi yammwe mugimpe
naffe
netugamba mu luyimba
lw'eggwanga
yaffe n'ensi yaffe
tubitaddeekono
netumusaba mu kusaba kuli waliwo school
prayer
netusaba
netumugamba
mukama
tukulemberemu
gwe nannyini bulamu gwe tusobezeo tusonyiwe naye otulagirire mu bituufu
kubanga
tumanye ekkubo ery'omusana era tumanye ensi ennungi Yes, he was
raised Jesus.
All
those we did it, we were not aware.
But when
we reach history, you will see it.
Prophecies
which tell us to do things of history.
The
entire world, God was telling
us history
which will bring out proof.
It is
no more waiting anymore.
The
who speaks in Isaiah
65.
Isaiah 65 from verse 1.
Mbuzibwaka abatambuzangako, ndabiddwabo abatanonyanga. Nagamba ati ndaba, eryeggwanga etatumibwa linnya lyange.
Bagali kwe bagali twatumibwa linnya lya
Katonda. You think you had been named after the name of God?
Ndaga mulina okundabanga.
He said you have to always see me.
Mumutekene ku gundi yamweyo ku Uganda
Court of Ham. On the Uganda Court of Ham.
Muandike ku kulwa Katonda ne kuise musoro okundabanga.
For God and your country that all times will be seeing me.
Now
the things we did, we never knew what why we did them.
Yet you
see me even in your heart. Let it be your motto.
And
even those who speak, I don't know whether they understand.
Uganda.
But Uganda.
You
understand well the things you did. But God is
sovereign.
His Spirit reveals us His words.
Like He told us according to Proverbs
1:23. For He speaks when we accept His
rebuke.
He pours His Spirit on us. And
He
draws us to understand His words.
Yes,
praise Jesus so much.
Now
the promises of God in prophecies.
Bring
a new nation to serve Him.
Yes, His
reason in Isaiah 65. Why He had left the nation of Israel those days.
Katuyongere mu Isaya.
Isaya sura ya 65 olinyolo kubiri.
Isaiah 65 verses 2.
Ngololedde mikono gyange okuzibya obudde abantu abajeemu abatambulira mu kkubo eritali ddungi okugoberera ebirowoozo byabwe bo.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much.
Yabagamba.
He told them.
Nti mpanga lyonna mbadde ku mmwe.
All along I've been on you.
Ningole mikono gyange.
I stretched out my hands.
Ninga temundiko.
Yet you are not on me. You know, Israel never even preached the gospel.
And
every promise and prophecies. And they hide and keep them, they claim they are theirs.
You hear
in history that the Israelites preached the gospel.
To
reach the era of the apostles.
God awake
them, I've sent you to the nations.
They never
and they are claiming He is their only God, them as them.
Yes, he was
raised Jesus. At least they leave them in the Hebrew language, they never interpret them.
Sometimes
God took them in captivity the nations.
And they
wrote in the Aramaic.
Yes, he was
raised Jesus.
So why do you
there was a problem between him and the nation of Israel. Tells them something different, they do opposite. I request you, we not to be like that.
And
not to see the Israelites as a scorn or as those so rebellious. But God wanted to show us
if
He called you and you never fulfilled the call,
He
can leave you and choose out another. And it makes you jealousy. When you get wisdom, then you repent.
And
you
serve
together with that cold nation.
Yes, he was with.
Praise Jesus so much. To all who know the call of the nation Uganda, and those who have ever heard of it, this seems like a jealous thing to them. For many of people heard of this call, and they sat upon it wherever they are. But we request you don't get angered over this. We request one thing. Arise afresh and we begin. Praise Jesus so much. Praise Jesus so much. But God moved to tell the children of Israel, the era of prophet Isaiah,
friend,
I
have
been seen by another nation. That word was true.
Here
we are in the chapter 65. But in chapter
19,
he had already marked out that nation.
And
it marked it with the river Nile.
Agera kukamuyengaga mweta.
I reached 65.
Abagambi narabidwa.
To tell them I've been seen.
Nga mu Isaiah 19.
And in Isaiah 19.
Onyolo kutana.
Verses 5.
Papa olwe 10.
And to 10.
Ayarambi sede kwangi.
He's marked out that nation.
Nomu gachira.
He's the river Nile.
Katusume yo ulire.
Let's read and we hear.
Isaiah esula ya 19. Nolinyolo kutana.
Isaiah 19 from verse 5.
Na amazigali kendera munyanja. N'omugaguli webuka ne gukala n'emigagiri unya obuga w'emisiri buli kewa ne bukala ebitogo n'essaalo biri wotoka olunyolo omusanvu amalundiro agali ku kiyira ku lubalama lwa kiyira kyennyini ku lubalama lwa kiyira kwennyini ne byonna ebisigibwa ku kiyira biri kala.
Yes, it was
praise Jesus so much.
Ani amanyi kiyira w'esibuka.
Who knows where the source of the river Nile is?
Wali atamanyi.
Is there anyone who never knows that?
Yabagamba yali yalambise dde eggwanga lino omugga kiyira.
Marked out this nation with the river Nile.
Ku kiyira kwennyininyini awali source wennyininyini.
Along the source of the Nile.
Era n'abagamba.
And he told them.
Nti oba n'owuliraga nti okuyitibwa okwo kutuuse.
Signs to mark the call has reached.
Mukisere kyo mugogo kujja kutandika okukendeera okukala.
That time the river Nile will begin to dry up.
Gukendezeko ku maziga ago.
Water levels will reduce.
Inga jukira gwe mugogo kujja senzo obuwangu.
And remember, it's the longest river.
Okweto olensi
yonna. Which moves over the entire world.
Yes, you ever see.
Praise Jesus so much.
Ayobu na bibwari bwa afurumye
da. Prophecies had been released.
Na bagamba ku awe nyine kuchiira we nyine yao. Ensibuko we yao.
Where the source is.
Arambika Uganda no mugo.
And he marked Uganda with that river.
Wangera we yali arambike gwanga rese.
Still when he marked the nation Israel.
Yali arambika no mugga Furati.
Marked it with the river Euphrates.
Kati agenda okujja okubagamba.
Now as he came to tell them.
Mu Isaiah 65.
Isaiah 65.
Nyo lisoka pakuru kusa.
Verses 1 to 3.
Anti gwanga lianda byeta.
The nation has already seen me.
Nga iyi yali marked nze da mu Isaiah 19.
When he already marked it in Isaiah 19.
Unyolo kutan pakuru
ku. Verses 5 to 10.
Na ngamba wali kuchiira wenyenye nyenye
right wali at the river Nile.
Kaba tudire mu Isaiah 19.
Let's repeat Isaiah 19.
Isaya sura ya 19 unyolo kutan.
Isaiah 19 verses 5.
Na amazigali kenera munyanja. No mugaguli webuka ne gukala olunyolo mkaga nemiga jiri unya obuka bwe misiri bulikewa ne bukala ebitogo ne salu biri wotoka
ngochimanya omugga guno.
You know this river Nile
bugendera paka mu misiri.
It moves right to Egypt.
Ugabanya amawanga manja.
It divides to many nations.
It's
the longest river in the entire world.
It
moves a couple of kilometers.
It moves
the different nations.
But
that tries to move by.
The
flow of the Holy Spirit who passes in this nation.
To
move on around the many nations. As we're going to get explained.
Yes,
praise Jesus so much.
So ye katunda ageno kugambi.
So he go to tell the nation of Israel that I've seen already this nation. But friend, he saw it on what? On where the river Nile is. Now in the history, in the
second
way we are seeing, God revealed the call of the nation. The men began to search for the river Nile. And in the scriptures, they are aware of it. There is that river, there is a secret there. And as men came to build whatever they built upon it, they knew what was right there. But there is a battle
that
arose. And they said, don't bring out those secrets. Then we are buried in a box right at that river. The box they put them is
out.
And we expect to go and bury it out.
Yes, yes.
Praise Jesus. They buried them, they are there. We can't bring out the secrets. Those who rose and invoked them when Satan sent them. You can't leave that nation. People will get much
love.
People will get much knowledge. And
they buried
we are going to raise up through preaching. And after we go where they buried them, and bury them up. Praise Jesus so much.
He moves
and speaks on the river Nile.
Isaiah 19:7. Nebyo nebisigibwa kuchira bilikala biligowe wao sote bili baona te unyolo munana era nabavui balikaba
agali gwe mulabavui bakaba
mukimanye fisherman is crying, you know of that.
Ebiro betuli mu byebyonge nyanja bazikunze zonna,
when they have sold all the water bodies
ngamuriya magumba,
and you eat only bones of the fish. Fillet is what you eat. Then you will realize that the seasons they are due. Now they are chasing fishermen, and they burn everything on the island. And they
think
your prophecy has come to pass.
They
know of prophecy you prophesy.
The
entire island, every structure, only they burn it. Fishermen are in tears.
When
they get with small fish,
and
the water
bodies
are
bought off.
But that's in prophecy.
Isaiah 19:8. Era n'abavubi balikaaba nabo bonna abasuula amalobo mu kiyira bali nakuwala.
Praise Jesus.
Ebyennyanja nabo byawulira ekiragiro ne bidduka waseeyo.
The command they rain deep down in the water.
Osuula y'amalobo omalako omwaka
mulaobubayo you get only 3 fish. Now the fish which was 200 shillings,
right
now it's worth 12,000 shillings.
You
don't know what is moving on.
Or
you are not minding the
purpose.
But let's awaken you in the name of the Lord Jesus.
That
you know what we can do.
Isaiah 19:8. Bali kwatibwa ensonyi.
Even
whatever you
eat,
they have no market.
Isaiah 19:10. Nempaji zayo zili menyeka.
Kakati abakulu abandi baddemu amagezi batesa bya kisi.
The leaders who would have had wisdom, they plan things which are foolish.
Umanye omuntu ogera mpali aminateesa bamuwe motoka ya bukaderuka.
The person who go in the parliament and they bring a suggestion to get a car worth 600 million.
In
the hospital, there is no
medicine.
What we have meant to be pillars, they are all moves on all over
Africa.
All leaders who have been pillars, God has swept them off.
First
went to Egypt where the river heads. Leaders who are hard-hearted. He passed Libya.
He passed Sudan.
Don't know what prophecies speak. It's us the problem now
here.
Refugees, put them in Uganda, that you know that.
Yes, praise Jesus.
And refugees come in Uganda.
era ajja kukuuma ensalo zaffe
eri
mu byajja kuyingira tetegana kubanga kati balina okubateekako abafirika bonna ne mu mawanga
agewabweru
kubanga okuliwo kati ate be balina okuleeta okuva mu
mawanga
waliwo eggwanga eryatuwadde abantu
bawererako ddala
lyakoye ba refugees ne babasindika eni
they sent refugees right in Uganda from there.
Israel yabakoye nebasindika eno
push them here.
Yes, he was
raised Jesus.
Naye kwa tomani nawe chikutawanya.
Don't know yourself what is troubling you.
Naye oli gwanga eyo lyennyini lyajjalanga.
But you are that nation which will be serving him.
Yakulambika n'omugajira we kusibuka.
With the river Nile where it is source of it is.
Isaya sura ya 19 Olinyolwe 10.
Isaiah 19 verses 10.
Nempagizayo zilimenyeka menyeka. Abo bonna abakolera empeera bali nakuwala mu myoyo.
Kati muli abakozi ndoza namwe mukimanyi kye muli kabasawo baani.
Doctors and all the workers what you are on now.
Ekyo mulina osooka mukigumire.
Kubanga
temunnategeera nti era okuyitibwa kwatuuse.
Don't realize
the world has reached. There's
no more time to wait.
Kati abakozi bali bana ekyuma kyantemye omu China mpisa bubi.
The workers are complaining.
Bwe tunaamala okutegeera ekigenda mu
maaso
buli kimu kigenda kutereera
bulungi.
Naye jjukira atusuubiza ajja kutukuba paka nga tukitegeera.
He promised to beat us till we realize this.
Esule eno katugigendemu nkoko walako okusuka ku nyiriri ezekkumi.
Let's go deeper in this verse.
Isaya sura ya 19:11.
Isaiah 19 verse 11.
Abakulu be Zowani basiruwalidde ddala.
Agadi abakulembeze bora abasiruwadde.
Now when you see
the abalwanira mu parliament
tewewoje. Fight in the parliament don't be surprised.
Gwe olaba bakutte emigo bali mu parliament beekuba. Omanya basiruwalidde ddala ng'ewo bunaku
we bugamba. God foolish as the prophecy speaks.
Isaiah 19:11.
Isaiah 19 verse 11.
Okutesa kw'abatesa ba Farao abakiza amagezi kufuuse ng'okw'ensolo.
Kakati bye bateesa mu parliament.
Now whatever they bring
n'okwetoola Africa yonna erina obuzibu kati.
Entire Africa has a problem. Naye
singa kula kwe kula lya Africa otereera bajja kutereera.
The power of Africa is settled, the Africans will settle.
Kati babeera mu parliament bateesa bya kisimu.
Parliament reasoning foolish things.
Naye ng'agamba bye bateesa bateesa bya nsolo.
What the foolishness of animals.
Bateesa ku bisiyaga. Basobole okwebaka ku bubina bwa bannaabwe.
Homosexuality to sleep on bums of the others.
Bateesa ebyensolo. Basobole okubanga embuzi ennume erinnyira.
So animals to be like a he goat.
Isaya sura ya 19:11.
Isaiah 19:11.
Mugamba mutya Farao nti ndi mwana w'abagezi.
Kakati oli bwe baamala omulonda kuba sipiika n'agenda ne yeebaza basitaani.
Rather to be a speaker she went to thank the devils.
Eno bw'amala bw'agamba ku lwa Katonda ne ku
ensi ye. After she speaks for God and our country.
Isaya sura ya 19:11.
Isaiah 19:11.
Mugamba mutya Farao nti ndi mwana w'amagezi. Omwana w'abasekabaka abedda olw'ekkumi n'ebbiri kale nno abasajja bo ab'amagezi bali ludda wa era bakubuulire kaakano era bategeere Mukama ow'eggye ky'ateesezza ku Misiri.
Kakati basooke okutegeera ki Mukama ky'ateesezza ku
Misiri.
Misiri ye yabeeranga Afirika yonna awamu.
Egypt is the present day Africa of today.
Biro biri baagitanga Misiri.
In those days it was called Egypt, the entire of it.
Yes, he was with.
Praise Jesus.
Naye mulimu ate kula lyayo.
But in it there is the power.
Kula lya Africa, Uganda.
The power of Africa.
Omugogo gwe batunuulidde ennyo we gusibuka.
The river they focus on where it
flows. Obunnabbi buno we bulina okusibuka obulungi ddala nga bubuna wonna.
Is to spread from there to spread everywhere.
Isaya sura ya 19:13.
Isaiah 19 verse 13.
Abakulu be Zowani basiruwadde. Abakulu be Noofu balimbiddwa. Ejjinja ery'oku nsonda ery'ebika byayo abwe bakyamiza Misiri.
Kakati mu kutukyamya abakulembeze bennyini be
batukyamya. Now it leading us astray, the leaders themselves are doing this.
Isaya sura ya 19:14.
Isaiah 19:14.
Mukama atadde omwoyo gw'obubambaavu wakati mu yo era bakyamiza Misiri mu buli mulimu gwayo,
buli mulimu bakyamya
bukyami.
Olumu batugamba tulime
emmwanyi,
ne batugamba tulime
kaamulanyi,
oyo ne bagamba kati vanilla,
and now they say vanilla. After they said the market is falling.
Isaiah 19 verse 14. Ng'omutamivu atagata ng'asesema.
Now they shift from this work and they go over there. And they go to another. They are staggering in every type of work.
Yes, yes.
Praise Jesus. Is it not happening
in Africa?
Or in Africa, it's not there.
Isaiah 19
verse
15. Sote wali ba mulimu gwonna ogwa Misiri oguliyinza okuyinza sote wali ba mulimu gwonna ogwa Misiri oguyinzika okukolebwa omutwe oba mukira olusansa oba kitoogo.
We are the head, we are in the third world. I'm a specialist in this thing or product. You're hanging there in the third world. If the power of Africa come out and you stand,
Uganda,
and you get back to your
call,
the entire Africa will say a blessing. Even those in all nations,
to
those who fear God, they will get the blessing of God.
Isaiah 19:16.
Now
you have to be like women, the Africans.
America,
whatever the Americans say is what you do. Africans are like women. Withstand that pressure by the Spirit upon him, who drives him, who brought him in leadership, and he refused some pressures from them. Just this to be empowered, as we've joined on him as church,
you'll
be able to stand.
But Africans,
they are like women.
They
get money, sodomize each other, they do that.
What shall
we do? America has told us. We shall see that. We shall see that in the next phase. It will be the fourth phase.
Signs
which prove the season have arrived at the call of the nation. I don't want to go deep into them now.
Verse
19-21. Within Africa or Egypt, there was a nation which was to single out to make a vow. That nation was marked with the river Nile. It's meant to make a vow and fulfill it. Let's read there.
Isaiah 19:19. Kulunaku luli wali beshote eri mukama wakati munsi ya Misiri nempaje eriba kunsalo yaye eri mukama olunyola abiri era eri bakabonero era omujulirwa eri mukama weje munsi ya Misiri.
Yes, you was when you
praise Jesus so much.
Wakati awali yasubuko yo mugogo kiira,
where the source of the river Nile is,
kama asubira yo echoto chechigambo,
God expects the altar of his word,
eri mpaje eyo kujulira enjiri yo bwakabaka bwa Katonda,
a pillar to testify the gospel of the kingdom of God, and the righteousness
bwakabaka bwo mu
in the kingdom of heaven.
Era nga ayongera kunnyonnyola n'agamba,
and he moves on explaining, he says,
Isaiah 19:20. Kubanga bali kabira mukama olwabajozi naye alibaweereza omulokozi era omukuumi naye alibalokola. Olunya olwabiri mu olumu era mukama alibanyibwa Misiri n'abamisiri balimanya mukama ku lunaku luli. Weewaawo balisinza ne saddaka n'ekitone era baleeyamu obweyama eri mukama era bali butuukiriza
nti bali yeyamu obweyamu eri mukama
era
bali butuukiriza
bwe twogera ku
misiri
e
Africa eyaleero
naye
nga tulinamu ekiyitibwa ekkula lya
Afrika Uganda
eyalambikibwa n'omugakiira
nti
bali yeyamu
obweyamu
era bali
butuukiriza
twayibyawo nga
tetweyamye
okusina mu Uganda
mmotokweyama
dda
kulwa
Katonda ne ku lw'ensi yaffe obwo bweyamu tujja kuyimirira kakati gwe tomanyi na bweyamu bwe
wakola
olese ensi yonna yeerabire Katonda
nga
weyamu okuyimirirawo ku lulwe
omanyi
ensi endala nga
Amerika
zigala in God we trust
naye
tetujjayimirirawo aliya Uganda yagamba we don't only trust in God but we shall stand for God yesu yebazibwe netweyamu obweyamu kiseera kya kubutuukiriza tetukupa ati gundi bulijjo obyogera
olwa
Katonda
ne
ku lw'ensi neweerabira nti buli
mukweyama
nti olina oyimirira ku lwa Katonda kati olero olowooza tukupaatikako
okuyitibwa
otuukirizenga obweyamu
obwo
eri mukama Katonda
wo
kubanga sirabako
eri bakatonda bangi
wakirabako
ate
no n'ensi yo kenyini ogiryamu
olwona
Uganda
munno
nopa sente zona paliyamenti
kati
ate kanisa neddira abaana ba
Katonda
abazumba ne banyaga ne babonyaabonya yesu yeebazibwe naye tutuukiriza obweyamu obwo
olwa
Katonda ne ku lw'ensi
yo
oyimirire ku lwa Katonda okuleeta enjiri y'obwakabaka bwa
Katonda
n'obutuukirivu obwakabaka
bw'omuggulu
era ozimbe ekkanisa ya Kristo
abatukuvu
be yesu yeebazibwe kubanga eyo y'engeri gye tugenda otuteekateekamu
because that's the way we're going to be preparing
the
coming of the Lord Jesus Christ
as we
prepare all nations of the world.
Yes,
praise Jesus so much.
So, now let me show
you in Isaiah 19 verse 5 to 10.
And we
showed you how Uganda was marked with the river Nile.
Ukakasa Israel yekwange elijja.
Israel of the new nation. God had been promising for a long time. According to Joshua chapter 1, verses 3 to
4,
even Israel had been marked with the river Euphrates. Now it's the same thing he came to do. When he chose of the new nation, it too he marked it with the river. Let's read on here.
Joshua esule soko nyirwa kusatu.
Joshua chapter 1 verse 3.
Buli kifo kye munali nyangamu ekigere kyammwe. Nkibawadde mmwe nga bwe nagamba Musa. Olunyolo okuna okuva mu ddungu n'olusozi luno Lebanon okutuka ku mugga omunene gwe mugga Fulati.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nabo yabalambika n'omugga mu kusooka.
Them to mark them the river initially.
Era bwe yali agamba Ibrahim.
And when he told Abraham.
Mu kitabo eky'olubereberye.
Book of Genesis.
Yamugamba era okuyita ku mugga ogwo Fulati.
He told him passing the river Euphrates.
Naye jjukira yabalambika nga tebannaba natuukawo.
Yet remember he marked them before they reached to exist.
Bali naffe nga tetunnaba kubaawo.
Even us before we existed.
Mu kifo ekyo kyennyini.
That same place.
Yali yasooka tulambika n'omugga.
He had marked us with the river.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So nsaba mukama ayongere okubikulira.
Now pray God most reveal to you.
Ebigambo eby'omu kitabo
kye. The words of this book.
Atuma omwoyo ojja gy'oli.
He sends his spirit unto you.
Abo yatusuubiza mu ngeri esula esooka.
Like he promised us in Proverbs 1.
Onyolali mwesa.
Verses 23.
Wayogera nga agamba.
When he spoke and he said.
Omukkiriza okunenya kwange.
When you accept my rebuke.
Nabayiwako omwoyo wange.
I will pour my spirit upon
you. Nabali tuotegere ebigambo
byange. He will grow you understand my word.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Uganda yagenda maso okulambikibwa.
Uganda moved on to be marked.
Mwesa ya 18
in Isaiah 18
ngensenu katonda ajiragira ofuwe kondeli
this nation God commanded to sound a trumpet
eri amawanga gonna
to all the nations
eri amawanga gonna nagalagira gaulire
all the nations commanded them to hear
mukiseera ekyenseyo ngefuwe kondeli
the time when the nation sound the trumpet
atosome Isaiah
let's read Isaiah
18 onyolisoka pakulomisa
from verses 1 to 7 Isaiah 18 from verse 1.
Ensi ey'okukwakwaya kw'ebiwawaatiro eri emitala w'emigga gya Kuusi,
emigga gya Misiri,
the rivers of Egypt.
Olunya olw'okubiri, etuma ababaka ku nnyanja mu bibaya ku mazzi. Nyeyogera nti mugende mwe ababaka abangu eri eggwanga eggwanvu era eggoweevu, eri abantu abaabanga ab'entiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa. Eggwanga erigera era erinyirira ddala, ensi yaabwe emigga gigisazeemu.
Ensi yaffe baagirambika n'emigga egikoze.
Our country was marked with divided rivers.
Era bw'otunulira Uganda yonna eri esazeemu emigga
n'agamba
mugende eri ensi eyo mwababaka ababuusibwa amangu.
Amanyi babaka ababuusibwa amangu.
Bw'osoma mu Daniyeli esula ey'omwenda
ejja kukula,
malayika Gabulyeri n'abuusibwa mangu.
Boogera
ku bamalayika abatuma okujja mu
ggwanga.
Atweyongere y'owulire
Isaya esula ya 18 onyolo 3. Mwe mwenna abatuula mu nsi, nammwe ababeera ku ttaka ly'ensi, ebendera bw'ewanikibwanga ku nsozi mulabanga, era ekkondere bwe lifuuyibwanga muwuliranga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ekkondere eryo,
that trumpet,
looza ekifaananyi ekyo oba olaba bulungi, otereka okwo ku ddoboozi lyayo tuwulire kweriri oba temwayitaddeko.
வலிய காகுலத்தோடும் சக்தியோடும் மகத்துவத்தோடும் கூட மனுஷபுத்திரன் வானமேகங்களில் வரும்.
abasoma naffe ebijja abalayika omusanvu bakutama akondeere
muliwulira,
ababaka abangu
bamalayika
baatumibwa dda mu ggwanga lyaffe lya
Uganda
okulemeramu okuwanika bendera ng'eggwanga lya Uganda liyita mu mawanga
gonna,
n'okubalaga akagombe ak'enkomerero akanaatera okulabika
nkatu
n'okujja kwa mukama waffe Yesu
Kristo.
Yesu yebazibwe nnyo. Naye nga Mukama yagamba nti mwe mwenna eggwanga eryo bwe muliraba nga limusiza
bendera
era nga likutte ekkondeere lifuuwa,
nga
libagamba nti akagombe ak'enkomerero kanaatera ottuuka, muwulire mwe mwenna amawanga
ag'omunsi.
Tudiremu ogwo kuyiiyo.
Let's repeat this verse.
Isaiah esula ya 18 olunyiri olw'okuna.
Isaiah 18 verse 3.
Mwe mwenna abatuula mu nsi, nammwe ababeera ku ttaka ly'ensi, ebendera bw'ewanikibwanga ku nsozi mulabanga, era ekkondeere bwe lifuuyibwanga muwuliranga.
Amawanga go geetegeka dda,
era
mumanyi nga kyali kitandikidde ku prayer mountain. Prayer mountain Uganda, omutume
John Mulinde
n'atandika ne kye bayita World Trumpet Mission.
Began with the World Trumpet Mission.
Naye tekya omulamwa gwennyini guli makulu ki?
Real agenda, what is it?
Ebintu ebyo byazikira
naye
tetusobola kusirika
kakano.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ekkondeere olyo erivuga, tuweeku kagundi ako akaddako, ekifaananyi kye
vidiyo
eyeddako. Bwetu bwe tulina osikula bendera
eri
eri ensi yonna
nga
tulaga okudda kwa Mukama waffe Yesu
Kristo.
வானமேகங்களில் வரும்
பதுலாக அவங்க பாபா மோண்டானா
யூ ஹேவ் தி டெட் கமிங் ஃப்ரம் தி கிரேவ்
ebitabo nga bigenda kubikulwa
kwolekera
omusango abookusuulibwa mu nnyanja bo bagyolekere alifa aboolekera mu ggulu Yes,
praise Jesus so much.
Those who hate heaven
shall be like that.
After moving
in the scriptures of truth,
you hate
to heaven will be like that.
Angels
come from up meeting us.
And we are
surprised.
Yes, you as you
praise Jesus so much.
But Uganda.
Now you as Uganda.
You've
been given a distinctive work
to
all the nations of the world.
The things which
are prepared in secret, which I can't explain much.
Except when
you've been the teachings of this place.
Me too,
they surpass me. But I await for their seasons.
The
good thing, the one who trained me is good in training.
Si papa,
I don't rush.
But
there are things I'm preparing.
In the name
of the Lord Jesus.
So we
have to blow out the trumpets.
Of
the gospel of the kingdom of God
no,
and the righteousness in the kingdom of heaven.
You will
be so
when
you hold the scriptures of truth.
So the
first
thing
you see them cast the lake of fire,
and
you
will
be
guarded
in the third heaven.
And you wonder how
you've reached there.
Now that you have got some
people
and
those who have come from
religions
and
of
the fake salvations.
You
thank the Lord.
Tell
him, God, thank you.
Put me among those
who promised to inherit eternal life.
Yes, you ever see you.
Praise Jesus so much.
As we
wind up this aspect,
the way God
revealed the call of Uganda
in
the prophecies within the scriptures,
in the
scriptures of truth.
Finishes
in Isaiah
18. Verses
4, he moves on, explain us like this.
Isaiah
18, verses 4.
Kubanga watyo mukama bwagambye nti, ndi sirika, era ndirabanga nyima mu kifo kyange wentudde, ng'olubugumu lutemagana mu musana, ng'ekire ky'omusulo mu lubugumu. Olw'omubiro eby'okukunguliramu
ebyo
that those seasons
ebyekondeere
of the trumpets
biro bya kukunguliramu
seasons of harvesting
kunona batukuvu
get the saints
era nga kyetaagisa abakunguza abangi
we need many harvesters
abatume ne bannabbi abawulirako
prophets
abasumba n'abasomesa
pastors and teachers
abayimbi n'ebirawo byonna eby'omwoyo
musicians and all the spiritual gifts
byetaagisibwa mu kaseera
kano they are needed in this time
kukola omulimu guno
to do this work
okwetoola ensi yonna
all over the entire world.
Isaiah 18:5.
Isaiah 18 verse 5.
Kubanga okukungula nga tekunnabaawo. Okumulisa nga kuwedde.
Okumulisa kulina osooka kukoleki?
Blossom mean has to first happen.
Wasooka baweewo omusana.
There must be a light.
Ogw'enjiriri obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
N'obutuukirivu.
And the righteousness.
Obwakabaka bw'omuntu.
In the kingdom of heaven.
Isaiah 18:5.
Isaiah 18 verse 5.
N'ekimulinga kifuuka zabbibu eyengera. Ali wawagula obutabi n'ebiwabyo.
Kaakati mulimu baagenda okwawagula.
Those are going to be cutting off.
Ng'ebibala bifuluma eby'omwoyo.
And the fruits of the spirit get out.
Mulimu baagenda okusuulibwa.
They are those going to cast outside.
Madini n'enzikiriza zonna wansi.
The religious and beliefs be put down.
Obulokozi obw'obulimba.
The fake salvation.
Obusomize n'obuloko.
The wizard, the sorcerer.
Bonna wansi.
Everyone down.
Mpaka ng'ayimusiza ekkanisa entukuvu.
He has raised the holy church.
Abatukuvu be.
His saints.
Isaiah 18:5. N'amatabi agalanda aligajjawo n'agatema.
Owulidde yatugamba Yokaana 15.
Told us in John 15.
Buli ttabi eribeera mu yenga teribalabibwa.
Every branch in him never giving fruits.
Alitemako.
He cuts it off.
Lisulibwebweru.
He cast outside.
Likala.
It dries.
Lisulibwa mu nyanja yonka.
Cast in the lake of fire.
Isaiah sura ya 18 nyolo mukaga.
Isaiah 18:6.
Galirekerwa wamu n'ennyonyi ez'amaddu ez'omunsiko n'ensolo z'ensi. Era ennyonyi ez'amaddu zirigatuulako mu kyeya n'ensolo zonna ez'ensi zirigabeerako mu ttoggo. Onyola omusanvu mu biro ebyo ekirabo kirireeterwa Mukama ow'eggye eky'abantu abawanvu era abaweweevu n'okuva eri abantu abaabanga abeetiisa kasookedde babeerawo na guno gujwa. Eggwanga erigera era eririnnyirira ddala, ensi yaabwe emigga gigisazeemu, n'ekifo ky'erinnya lya Mukama ow'eggye, olusozi Sayuuni.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Ensi yagiraga
nti
tulireeta ekirabo kya Katonda.
We shall bring the gift of God.
Naye bw'ayogera mu bigambo by'Essuula ey'okubiri.
When he speaks in the Acts 2.
38-45. Nti mukkirize mwenenye.
That accept and repent.
Munaaweebwa ekirabo.
You'll be given the gift.
Ye mwoyo wa Mukama.
The Spirit of God.
Era tuleese ekirabo ekyo ne
kukulondera
omwoyo omutukuvu n'obujjuvu
bwe
mu mwoyo omusanvu egya
Katonda
eggwanga eryategekebwa okukola omulimu guno. Yesu yeebazibwe. Era nga emigga gino Mukama yagiteekawo okugenda maaso n'okutulambikira omwoyo omutukuvu engeri gy'ali kulukutamu. Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Twaga tulabiko ku kigambo ekyo Katonda.
Want to see of that word a little.
Emigga omugachira.
The river Nile.
Ogusinga obuwanvu mu nsi yonna.
It's the longest river in the entire world.
N'enkulukuta yaago.
And its flow.
Biraga omwoyo omutukuvu engeri gy'agenda okulukutamu.
Show how the Holy Spirit is going to be flowing.
Okusinga ku base ye mu Uganda.
According to his base in Uganda.
Okwetoola ensi yonna.
All over the entire world.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okusinga mu Yokaana. Atunulire Yokaana esura y'omusanvu.
Let's look at John 7.
Yokaana esura ya musanvu onyolo asatu mu musanvu.
John 7:37.
Naye ku lunaku olw'enkomerero lwe lukulu olw'embaga Yesu yayimirira n'ayogera waggulu n'agamba nti omuntu bw'alimu ennyonta ajje gye ndi anywe. Onyolo asatu mu munaana akkiriza nze ng'ekyawandiikwa bwe kigamba nti emigga gy'amazzi amalamu gifuluma mu lubuto lwe. Emigga gy'amazzi amalamu giri kulukuta mu lubuto lwe. 39 ekyo yakyogera ku bw'omwoyo gwe baali bagenda okuweebwa abaamukkiriza kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Tukugambye.
We've told you.
Nti okusinzira Uganda bwe yalambikibwa n'omugga guno kiira.
That according to how Uganda was marked with the river Nile.
Okusinga obuwanvu
mu nsi yonna. The longest river in the entire world.
Akabonero ako kaalambika omwoyo yali agenda otuweebwa.
That sign marked the spirit was to be given us.
Era nga wabeerewo base ya Katonda mu Africa mu Uganda.
The base of God in the Africa Uganda.
Omwoyo wasinzira okulukuta mu nsi yonna.
Where his spirit will base to flow in all the world.
Kyavudde atunyonyola ng'asinzira mu Yokaana esula ey'omusanvu.
That's why he's explained us based on John 7.
Okuva mu lunyo lwasatu. Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Okuva ku lwasatu mu omusanvu paka 39.
37-39.
N'atulaga nti bw'ayogera ku migga egiri kulukuta.
He showed when his piece of rivers flowing.
Aba ayogera ku mwoyo mutukufu aba agenda okuweebwa.
Speaks of the Holy Spirit who is to be given us.
Aba tannaba kubaawo naye ng'agenda kuweebwa.
Not yet been there but is going to be given.
Olw'akabonero ak'omugga ogwo okulukuta.
The sign of the river flowing.
Naye jjukira ekintu kimu.
Yet remember one thing.
Nti ekyama ky'omwoyo omutukuvu ng'akulukuta okuva mu ntebe ya Katonda kiri mu ngeri y'emigga egy'amazzi amalamu. Ekitegeeza nti Katonda okuteekawo soosi y'omugga guno mu ggwanga
lino
yali ataddewo beesi ye ng'atulaga beesi y'omwoyo w'egenda
okulukuta
okugenda ng'akola mu nsi
yonna
era okusinziira mu kubikuli
22
olunyi olusooka alaga omuggo ogw'amazzi amalamu okuva mu ntebe ya Katonda
and of the Lamb of God and flows.
Revelations
22 from verse 1.
Nenda womugo gw'amazzi ag'obulamu ogumasamasa ng'endabirwamu nga guva mu ntebe ya Katonda.
Yes,
praise Jesus so much.
Okusinzira muguru.
A God based in heaven.
Entebe ya Katonda webira neyo mwana gwendiga.
Where the throne of God is and of the Lamb of God.
Mukama wafu Yesu Kristo.
The Lord Jesus Christ.
Wakurukutawo mugogwa amazzi.
There flows a river of living waters.
Nayo mugogo.
But that river.
Gutegeze kurukuta yomoyo mutukufu.
Means the flow of the Holy Spirit.
Ngabu atugambye ko mu Yokana.
Like it's told us of in John.
Esule yomusanga.
Chapter 7.
Verse
37
to
39. That those who believe him, inside them,
will
flow streams of living waters.
And
he spoke that the Spirit was to be given them.
Yes,
praise Jesus
so
much.
So,
this people have searched much in history the next time we see. It was such when they knew of it. God is meant to have a base in that nation.
You
know, his spirit has to flow from that nation. The men said in the history that truly that's where our hope is. Where the source of that river is. The hope of our faith.
Yes,
praise Jesus so much. Now, brethren,
the
word of our call is a major
word.
But in all that, we are marked with the mission of preparing for the coming of the Lord Jesus. According to what we see in Isaiah 19, which marks our call, Isaiah 19 from verse 1. God begins saying he's coming on the proud and he comes to Egypt
or Africa.
Yet remember he's chosen out of the power of Africa to prepare all nations for his second coming. Isaiah 19 from verse 1.
Omugogo gwa Misiri laba mukama yebagadde ku kire ekiyita amangu najja mu Misiri.
Yes, we ever see when
praise Jesus so much. God is on a swift cloud. A swift cloud. And we know this is the Lord Jesus. And he comes on the cloud. But he's looked majorly on Egypt or the present day Africa. But the one prepared to spearhead in this work
is Uganda,
the pearl of Africa. Coming on the cloud
is
the word which marks his second coming. And when they give you of the video, you will see the way how Uganda is and Israel
to
prepare for the coming of the Lord Jesus.
Yes, we have a
praise Jesus so much.
As we
move on, he prepares that.
God,
what we told you in Isaiah 19, from verse 1, God says, he shows his coming, his second coming.
Africa,
it's focused on the Africa,
Egypt,
which is known as Egypt of those days. But most of all,
Africa,
the power of Africa must move on, prepare all nations for the coming of the Lord Jesus.
Speaking
that image you see, even angels have to join on us to see that we execute this work, to prepare for the coming of the Lord Jesus.
Israel
prepared for his birth on the world.
Yes, he was.
Praise Jesus so much. Let's read the first verse still in Isaiah 19. Isaiah 19 from verse 1.
Omugugu gwa Misiri, laba, mukama eva gade kuchile chita amangu, najia mu Misiri, nebifana njibe Misiri, bili nyenyezi wa mmasoke, no mtima gwa Misiri kulisa nuka muyo wakati.
Yes, you ever see you.
Praise Jesus so much. And the Lord Jesus is coming back. He's on a cloud.
Africa egenda okubaamu enjiri yeewuunyisa
ate
nga uganda gwogenda ogibunya paka okwetoola ensi
yonna
enjiri y'obwakabaka bwa
katonda
n'obutuukirivu obwakabaka
bw'omuggulu
okumanya okw'ekika
ekyawaggulu
ndowooza ensonga ndowooza otegedde ensonga lwaki tuyitibwa omulembe omupya
ogulina
okumanya katonda
okujjudde
n'ekitiibwa kye okusobola okutuukiriza okuyitibwa okwo
eggwanga lyaffe
yesu yeebazibwe
jjo
kubanga mukama waffe yesu
bwe
yali agenda mu ggulu yagendera ku kire
naye
ne batugamba alina kuddira ku
kire
wabula ye yali yalambika dda ggwanga kyali litegeka
era
fokasi eribeerawa
And where will the focus be
in
the second coming?
That's why
in the Acts 1,
from
verses
9, Boyamaro Kogerevio, Gavatu Mulida, Gavatu Mulida, Nastuliwa, Echene Chimotoro, Kumuja Masoga, when you're Kuma, Bevali Kalidizama, some Guruwa Genda, Lava. Abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula. Abaayogera nti, abantu b'e Galilaya, kiki ekibayimirizza nga mutunuulira mu ggulu? Oyo Yesu abajjiddwako okutwalibwa mu ggulu, alijja bw'atyo. nga bwe mulabye ng'agenda mu ggulu
yesu yeebazibwe bamalayika bannyonnyola abatume
nti
yesu mulabye ng'agenda ku kire
naye
bw'ate bw'agenda
okuddirira
kyokka ate jjukira fokasi yakugambye mu isaaya
19
olunya olusooka
nti
etunuulidde egypt oba
africa
okudda kwe fokasi awo wetunudde era ng'ekkula ly' afrika uganda
n'okuyitibwako
kwonna bw'okuwulidde mbonabbi
olina
okulabika ng'okulemberamu omulimu guno
then
afrika yonna ate n'emikwano gyonna egya katonda okwetoola ensi
yonna
okusina mu kubikuli bwa essula esooka n'olujo lw'omusanvu era sikirwa ajjira ku kire era buli liiso lyakumulaba
Africa, not only Africa.
Wabula kali akabonero kakkasa nti ffe tunaotegeka amaddagi.
Other sign proves it's us to prepare his coming.
Yesu lwaki yagambye nti afokasinze nnyo ku
Africa. That's why he said he centered on Africa.
Oba Egypt.
Or Egypt.
Kubikulirwa essula esooka nnyolo musanvu.
Revelations 1:7.
Laba ajja n'ebire era buli liiso lirimulaba. N'abo abaamufumita n'ebika byonna eby'omu nsi biri mukubira ebiwoobe. Wewawo amina.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Laba akola ki?
See he comes.
Ajjira ku bire.
On the cloud.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Naye nga Isaiah 19 nnyo olisooka bakugambye.
Isaiah 19:11 is told us.
Nti abalina okutegeka okuddako okujjako okw'okubiri.
Prepare for his second coming.
Ye gwe Africa mwenyewe.
It's you Africa yourself.
Naddala gwe Uganda ekkula lya Africa.
Mostly Uganda part of Africa.
Aliko okulambikibwa source w'eribeera.
Mark where the source
of. Ensi ya Katonda.
Base of God.
Okola okwetoola ensi yonna.
Work all over the entire world.
Jjukira nti mu Isaiah 18.
Remember in Isaiah 18.
Kwawuliddeko nti tulina ofuwa ekkondeere.
We had to blow a trumpet.
Naye mu kaseera ke tugenda okufuyiramu ekkondeere ery'enjiri.
At sound the trumpet of the gospel.
Mu kaseera ke kamu.
Same time.
Malayika ow'ekkondeere ery'omusanvu.
The angel of the seventh trumpet.
Alina ofuwa akagomba ku olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu.
As sound the trumpet for the coming of the Lord Jesus.
Naye kennyini aba anaatira.
And he too is about.
Ndowooza mwejjukira twagenze mu parliament juzi.
Remember we went to the parliament last time.
Ne tudda mu kufuwa ekkondeere nga tetumanyi bye tufuuwa.
And we began to sound the trumpet not knowing what we are sounding.
Mwabiwulira.
Did you hear that?
Abataabiwulira musobola okubisabako.
You can request for that. They'll give it to
you. Chaji agenda n'ekkondeere mu parliament.
The man who with the trumpet in the parliament. He sounded it like that.
Yes, he was with you.
Praise Jesus so much.
Katusembeye n'ekyali kuba kino.
Let's end with the scripture.
Matayo 24.
Matthew 24.
Onyolasa tomorrow.
Matthew 31.
Matayo esula ya 24 olunyolasa tomorrow.
Matthew 24:31.
Era alituma bamalayika be n'eddoboozi
ddene.
Matayo esula ya 24:29.
Matthew 24:29.
Naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyobonyo ekyomunnaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi tegulyolesa musana gwagwo n'emmunyenye zirigwa okuva mu ggulu n'amaanyi ag'omu ggulu galinyenyezebwa. Olunya olwasatu awulekalira bikakabonero k'omwana w'omuntu mu ggulu n'ebika byonna eby'ensiro ebiri kuba ebiwoobe biriraba omwana w'omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amanya ag'ekitiibwa ekinene. Olunyolwasatumolumu era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo nnya okuva ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Subira owulidde bulungi
nnyo
okuyitibwa okwo
that call.
Naye okusinziira mu Matayo 24
10
n'empaka 14
bannabbi
w'obulimba nga bayinza
obungi
n'okwagala kw'abasinga obungi nga kuwoze
Uganda
olina okuddamu okubuulira enjiri y'obwakabaka bwa
Katonda
n'obutuukirivu
mu
bwakabaka
bw'omuggulu
okubeera obujulirwa eri amawanga
gonna
olwo enkomerero eno eryoka
etuuka.
So nga tukola omulimu ogwo
okuyitibwa kwaffe
mu ngeri eno esooka engeri esooka gye tuwulidde Katonda bwe yabikula okuyitibwa
kwaffe
okuyitibwa kwa Uganda
mu
bunnabbi obuli mu byawandiikibwa
ebitukuvu
tujja kudda ku mulundi guli
okulaba
Katonda bwe yabikula okuyitibwa kwa Uganda mu byafaayo mu mulembe guno ogwa
AD
then n'okulaba Katonda bwe yayita bikula okuyitibwa kwa Uganda mu bunnabbi okuva mu baweereza be mu Uganda
n'owabweru
wa
Uganda.
Mukama akuwa omukisa
katugende
mu saaviisi eziddako.
Let's go to the next service.